abami ba Kabaka basabiddwa okwongera okulambika abantu ba Beene okwettanira enteekateeka ya Kabaka Education Fund egendereddwamu okusitula ebyenjigiriza bya Buganda awatali kutaliza busobozi bw'abazadde. Kabaka Education Fund y'emu ku nteekateeka yasooka okuyungibwa ku nkola ya tekinologiya okusobola okwanguyiza abantu ba Kabaka era ng'eyanjuddwa mu lusirika lw'abakulembeze mu Buganda oluyindira ku Mutesa Wanderer University ng'egasizza abantu bangi nnyo ddala. Emmanuel Kaziwe avunanyizibwa ku Kabaka Education Fund nga naye y'omu ku basomera ku nsawo eno amangu ddala ng'afuuse omuzira mu bazira agambye nti ngera y'omu ku basomera ku nsawo eno agambye nti mu myaka ebiri n'ekitundu abayizi 8,338 be baakaganyulwa mu nteekateeka eno eya Kabaka Education Fund.
Papa yatugamba nti ekyobugagga ekitagooka omuzadde ekyawa omwana we byebyenjigiriza. Gambo bino Kabaka yabyogerera kuwekula. Ebibalo by'abayizi abafunye bbasale okuva mu 2022 okutuuka mu 2026 bina abayizi 8,338 emyaka 5 gyemaa nga kuliko abawala 14,551 ate abalenzi 13,800 mwaka tumusambu twagoberedde emyaka etaano era osukidde olwaleero nga abayizi 9,598 be baakaweebwa bbasale.
Okuterezaamu katono Kazibwe Emmanuel muweereza wa Kabaka ku mitendera egy'enjawulo gy'azaayitamu n'etabangako muzira mbazira. Mu kiseera kino Obwakabaka bulina amasomero ga primary 7 Kabaka mwaweerera abayizi aga secondary 12 agabangula abasawo gali 9 mu kiseera kino nga agasomesa abazaalisa 18 agasomesa abazaalisa 18 amatendekero ag'emikono 11 era abayizi 36 be bakyabangulwa ku university 8 ezisomesa abantu ba Beene ku nteekateeka eno eya Kabaka Education Fund.